مشروع محمود عبدي iyo Seenab Usmaan Abdalla oo 19 jir ah qaraabo iyo saaxiibana aha oo la weesnaa tan iyo subaxnimadii hore ee sabtidi ayaa xalay goor dambe mid kooda iyo gaariga ay wateen ba laga helay balli ku yaala magaalada Jaska oo dhinaca Koonfur Galbeed kaga beegan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Jaska Scott Knight ayaa warbaahinta u sheegay in maydkii gabdhihii baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhex heleen midda kalena biyaha dhexdooda.
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women.
Taliya
Naib ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those
who are in the city of Murugale, or Shil Babura. Aad, ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Jaska Scott Knight ma aanu sheegin sababta rasmiga ay keentay. Waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen, balse waxa uu carafka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan. Bushra Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano Xafsa iyo Seenab Cabdalla ayaa waxa ay ka shaqeynayeen laba goobood oo aan sidaa u kala fogeyn, waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha sida ay noo xaqiijisay Nimca Xasan oo ah hooyada Bushra oo aan wareysanay ka hor intii aan la helin meydka labada gabdhood.
Sida ay sheegeen Bushra, qoladii ay la shaqeynaysay waxay tiri waxa ii imaanaysaa kaasankayga oo cashi ii keenaysaa, marka bareega banaankan ku qaadanay banaanka usoo baxay oo lahorna gudaha ku qaadan jirtay.
Goormaad ogaateen adigu marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin?
Waxaan ogaanay booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Seenab Cabdalla, waalidkii wuu u sheegay, yuri Seenab baa taleefankan iga soo wacday, taleefankeedu watay. Booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8. Booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen hanala caawiyo, hanala caawiyo, hanala caawiyo, don't touch me, gabdhuhu lahaayeen aad bayna u dhawaaqeen, laba jeer bayna soo waceen. Waqtigaa isaga booliisku una tallaabo u soo qaadeen xaggoodii, muuna soo aadin. Waqti dambe oo saddexdaa laga soo wareegtay iyonaga noo yimi.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zeynab, waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay, iyagoo qoyska haree taagnaa tan iyo intii laga soo saarayay meydka gabdhaha. Sidoo kalena qaar ka mid a bulshada Maraykanka ee degan nawaaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gegsadaan dhaxantii darneyd ee xalay, waxaana dadkaasi ka mid ahayd Bridge Hanson oo ah hooyo leh laba caruur ah.
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom, my heart weeps with you.
Waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay keligood ahay. Hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idin la ooyaya. Waxaan haystaa gabar 18 jir iyo wiil 20 jir. Waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shilkan baabuur ee noocan oo kale uu dhaco.
Shilkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa kusoo beegmaya xilli ay dalkan Maraykanka kusoo badanayaan nacaybka ka dhanka ah muslimiinta. Qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursulaya waxaa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amnigu ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.